imibuliso ngokufudumeleyo kuwo wonke umntu egameni elihle leNkosi. Njengoba nisazi ukuba sihambela kwiiyure zokugqibela zalo nyaka, sezawuba nalo ixesha uba siva ubungqina obuthile. Emva koko sizawubukela ifilimu kaMzantsi uBranham. Ndinezinto ezimbalwa uba ndizitsho ngako oko, ukutsho ngokucacileyo kwabo bangayaziyo, kwaye kungenzeka uba hayi wonke umntu uthe wakubona oko uThixo akwenzileyo kule mihla. Kwaye siyavuya ukuba singadlulisa oko sikubonileyo, sikuvileyo, saze saba namava ngako. Into ethe yandishukumisa nje imizuzu embalwa ngoku yinyaniso yoba upapa uphakamise enye yeebrawutsha zam, umchasi mKristu, phambi kwezizwe zonke kuhambo lwakhe lokugqibela eAfrika. Wenza isifungelo esoyikisayo ngokuchasene nam. Umzana uThombo usixelele nje ngaphambili ngobe sisetafileni, nazi kakuhle ukuba iyure imkile le sifike kuyo, kwaye sinakukunceda. UThixo simisele ukuba sibe ngamangqina, sithwale ubungqina bayo inyaniso. Kwaye lonke ilizwe lisekulahlekeni libambeke ekhonkxeni umchasi mKristu. Xa bekumele ndiphendule iiyure ezintathu ezinesiqini ngatha, ndifumene ukuba kukhona izitsholo ezi-19 ngam, ndisazi ukuba ayikhona into engalunganga. Ingcinga enye yeza kum uba ngubani osemva kwayo yonke le nto. Mayingasenzi ixhala, siyivalisile inyaniso ithe yathandeka kuthi yantle, ukuba kungade kumele ukuba siyifele inyaniso ukuze abantu bafumane indlela yabo. Bangaphi abantu abathi bayifele inyaniso ukuze abanye bayisuse ijokwe babe senkululekweni, njengokuba kwakunjalo ngabapostile, kubhaliwe kwizibhalo ezingcwele, sukela kwigazi lika-Abheli uya kwigazi lika-Zakariya owayibulewe ngenxa yesiqhumiso. Kwaye sinako sinakunxulumana kokwazi ukuba utshutshiso lokugqibela kuza kwenzeka. Siyayibulela iNkosi ukuba kude kube ngoku kusekho iminyango evulekileyo apho kusekhona inkululeko yokuthetha nokubhala. Kwaye ndiyazi uba ngexesha elithile kuzawulungisa umthetho ukuba wonke umntu othetha okanye obhala into ngokuchasene nopapa uzawuthatyathasiwe enkundleni yamatyala. Ngokumele silunge ngayo, silungele yonke into. INkosi ithe yathembisa ukuba ibe nathi kude kube sekupheleni kwehlabathi. Kumele ndivunyelwe, hayi kuba ndihambe phambi koko, kodwa sibe sonke phaya. Masimeni ngeenyawo, sithandaze. Bawethu semazulwini, nokusuka entliziyweni zethu siyakubulela. Wena uthe wathembeka kuthi, siyakubulela kwiiyure zokugqibela zalo nyaka, ngazo zonke iintsikelelo zakho, ukukhokelwa nokunika umkhombandlela. Ngawo konke ukukhathala kwakho, Thixo othembekileyo, ngawo konke abona basinsileyo nabagulayo baphilisileyo ababophelekileyo bakhululeyo. Siyabulela uba uthe wavula amehlo neentliziyo ezithambisekileyo zabantu bakho. Ngokunjalo siyathandaza sithandaze lo mhlangano lo sizileyo phambi kwakho Nkosi ethandekayo. Vula ukuqonda kwethu kube kuko oku kwenzayo ngoku. Chukumisa inhliziyo yabazalwana abazawunika ubungqina, makube kanti kokozuko lwegama lakho nokwakheka kwebandla lakho Nkosi, ukuze somelezwe ngakumbi banathi egameni likaYesu. Amen, amen. Ungachopha phantsi. Eyona ndawo inzima yalo mhla iwela kum kwaye ndifuna nje uba mfutshane ngoba ixesha sele limkile. Noxa kunjalo bona kunyanzelekile. Ndiyabona umzana uPhesal ebengekho phambili nabanye abazalwana bekho phambili ngaba ikhona enye into esentliziyweni zenu? Hayi, siyavuya kakhulu ngabo bonke abazalwana, zonke iintanda ezithe zahamba nathi kuhambo olunye olunganikwanga ngumntu kodwa ilukhokhelo nje lobuThixo esinikiweyo elizweni. Siye saba nentetha esisikelelekileyo kakhulu nabazalwane ngexesha lesidlo. Ubizo lukhulu. Bendisekenya Thixo vume ngoJanuwari sineentshukumo ezinkulu phayana, imvuselelo ezinkulu eNairobi naseMombasa. Ngokunjalo uThixo evuma eRwanda, eyipenye indawo eBushenbura, eMoroti. UThixo evuma ndithe andizubasa hamba ndiza kuhlala apha. Kodwa niyazi uba kunjani, ubizo luza luvela kuyo yonke indawo. Ndatsho nje ndathi ndizawuphumla nje kulwandle leglasi, kulapho ndizawuhambela khona, apho ndiyawuhlala neNkosi, ndiyilawule neNkosi umnyakele wakho, ndibe sesihlweni semvana. Bazana nodade enkosini, ithuba lifikile apho ezinye izinto kumele zitshiwo nje ngokukhawuleza kuze abo abalapha okokuqala okanye abangazange beva ngeenkcukacha eziphangaleyo malunga noko uThixo akwenzileyo. Kumalunga nolungiselo lukamzana uBranham owayenguye yedwa sukela kwimihla abapostile owayethi ngenyaniso waba nolungiselo lobuprofethi nobupostile. Ulungiselelo andiziphakamisi, ndazi kakuhle le ndiyitshoyo, ndiyitsho ngamabom. Owayenolungiselelo olu Paulus noPetros babengenalo, ulungiselo olukhulu. Yayingeyiso sigqibo sikamzana uBranham, yayisisigqibo sikaThixo iNkosi olungisa zonke izinto njengoba ezifuna zinjalo. Ndithanda ukutsho nje ngokukhawuleza malunga nolungiselo lwale ndoda kaThixo phambi koba sibukele le filimu. Xa sibukele sifilimu emva koko umzali uBranham uzawutsho amaxesha ambalwa uba ukhanya kuphezu kwalo mntu okanye kwalaa mntu xa isithi ukukhanya thetha okwakukhanya okwehla phezu kwakhe ngojanuwari 1950 okwavela egumbini kwiyure yokuzalwa kwakhe unina nomakhulu nabantu wayephaya bakubona ngamehlo abo bathi ku omnye komnye kuyaba yintoni na ngalo mntwana uzani uBranham wabona umbono kwiminyaka emithathu emihlanu esixhenxe wayezelwe ngumprofeti enomiyalelo okhethekileyo icebo losindiso akumelanga sigcine le nyaniso kubantu bathixo babekhona abaprofeti abasetyenzisiweyo kwicebo losindiso thixo wayebamisele injongo ethile kwaye abami ngochasene nothixo kodwa ngabakathixo banothixo kwenzeka ngo-11 kajuni ngo-1933 xa umzali uBranham wayebambe intshukumo yakhe yokuqala imvuselo yakhe yokuqala apho amakhulu amawaka ayebhaptiza Ohio River umbono awawubonayo engumfana osixhenxe wenzeka phaa kulaa ndawo kwenzekani kubani okhumbulayo bangapha abantu ababulawa phaya xa kwakusiwa ibridge iminyaka nje eyishumi elinesithathu emva koko kwenzeka xa wayezobhaptiza umntu weshumi elinesixhenxe waqala nje uthula waqala uthandaza Nkosi Thixo wam njengoba ndibhaptiza amanzi yanga ungandibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo ngelaa thuba okukhanya kwaqhekeza kwavela elifini elibonakala kuwo bonke abantu abayi 4,000 owakukhanya ilizwe elikhulu lavakala njengokuba uYohane umbhaptizi wayethunywe ukuba alungiselele ukuza kokuqala kukaKristu wena uthunyelwe umyalezo oza kulungiselela ukuza kwesibini kukaKristu ndiyavuya kwinkosi uThixo ukuba ndithe ngokugqibeleyo ndanokwazi ukuba akonelanga kum ukuva umzana uBranham okwakutshoyo ngojanuwari 1953 xa ugqirha uBest indoda eyayimele ibandla lamabhaptist yaza ngaphambili yenza intetho enkulu phambi kwesihlwele ingxola esihlweleni isithi le ndoda umzana uBranham isithi uYesu Kristu akasaphilisi namhlanje umzana uBosford uBosworth wayesazi ukuba umzana uBosford endimaziyo nam endandimazi waza njengommeli wakhe kodwa ekupheleni umzana uBranham wehla esuka kwibhalkoni wema wathi uThixo omnye ondithumileyo uza kundingqinela andidingi ukuba ndingqine ngam yena uyakwenza isihlwele savela egumbini nezintatheli zathatha imifanekiso wonke umntu wayithatha imifanekiso noba uyakholwa okanye ukukholwa kulaa filimu inye yonke into eye ekwakuchaswe naye kwakuchasiwe kwade kwaphuma umfanekiso wale foto phakathi kobusuku abantu babiza umzana uBranham kwilizwe lonke, bambuza uba ebesazi na uba bekhona ilifu ukukhanya okungummangaliso phezu kwakhe. Wathi, ndiyakwazi. Ibingekho ngenxa yam, bekungenxa yenu. Emva koko yayingumgqirha uGeorge J. Lacey. Indoda kumele ihlole iincwadi zoburhulumente, wayikhangela isiphoso, wabona ngomnyama nomhlophe, wafuna ugqirha uBest esithi hayi mhlawumbi imfundo yezilumko. Umzana uJohn Lacey waza nomfanekiso ongaxutywanga, ongancediswanga, ebonisa ukuba yintoni na ephaya. UThixo wasebenzisa abantu abakholwayo ukwenza okuya. Iinto ezininzi zingaxelwa kakhulu nge-19 kaMeyi, ngo-1946 kaMeyi, xa umzana uBranham wayesemthandazweni esaquphe, ukukhanya okubengezelayo kwavela phezu kwakhe. Wacinga, isuka phi na itorch enjalo, ukukhanya okunjalo kuvela phi? Yabona, wajonga phezulu, isithunywa senkosi sangena egumbini. Ubude baso, ubukhulu baso, ubunzima baso, imbonakalo yaso yonke into. Sathi isithunywa senkosi, ndithunywe kuwe ndivela ebukhoneni bukaThixo ukuba ndikunike umyalelo. Nonke niyabazi ubungqina zintanda, nam mna ngokwam phambi kwabantu abayi-10 nabayi-15 ngo-Epreli ngo-1966 ababonayo ngamehlo abo ngo-1933 ukukhanya okungummangaliso okwehlayo xa umzana uBranham wema Ohio River eBaptisa. Abaninzi bafa isiqaqa, abanye babekukhanyiselwa, abanye babethandaza. Yenzeka ngenyaniso eli ayilobali. Ndathatha umganyana ndaya phambili. Umzana uBranham wathi kwintshumayelo uba lo mfanekiso uwabonakalayo eWashington nje umzana uBranham emisele ufuna ukuqiniseka ngayo yonke into, nditsho nale ayikholwayo. Soze ndilibale umhla xa ndandihlola izakhiwo emva kwezakhiwo kuwo lonke igumbi eWashington DC. Ndathatha umganyana, umzana uBranham uthi kwintshumayelo yakhe lo mfanekiso uxhonywe eWashington njengomzana uFrank othanda ukuqiniseka ngayo yonke into nale ayikholwayo. Andisoze ndiyilibala umhla xa ndandihlola kusakhiwo ngesakhiwo kuwo wonke umgangatho eWashington DC. Xa ithuba lafika xa ndifuna ukuncama ngokuba ndandidiniwe, ndakhala enkosini emphefumlo wam ndathi kucacile kutheni ndiye ndazobhabhela apha ndizokhangela oku. Ngaphakathi ilizwi landixelela, ya eholweni leathi apho uya kuyifumana, kwaye ngenyaniso ndilingqina lokubona, ndiwubonile lo mfanekiso mna uqobo eWashington DC. Zange ndikholwe nje ngokuba kwakutshiwo, ndaziqinisekisa. Elinye nene indoda elungileyo, indoda xeba, indoda enobuntu yathi kum oko yayityhune apha ithuba elide kum yayibalulekile. kwakubaleke bandi kubone intetho yendoda kaThixo iqinisekiswa ngamehlo am. Zitana ndivumele ndikubona ndikuvakalise oko kunjalo umzana uBranham. Oko uthetha kum ngolu hlobo uPaul. Xebe ndimbona umzana uBranham ngale ndlela uTimothy wayembona ngayo uPaulus. Kulungiselelo ngelizwi elivakalayo lavakala kum wandinika umyalelo ongqalileyo andikulibali. Xa ndandimbulisa njengomfana nje omncinci ngeAugust 1955 kodwa phambi uba ndimbulise ndemanje kwireception yasehotele ecaswidula uba ndithethe nale ndoda yaThixo. Ngoku ndisabuzayo uba wayekweliphi igumbi, yathi indoda kwireception, andisadinga uba ndikunike iinkcukacha ezininzi, la manene ayangena ngoku. Ndajika ngela xesha ndinesikolo nje sam esincinci sesilungu ndingayazi uba kuyaba yintoni. Engxamile engena umzana uBranham wama waphama isandla sakhe wakhomba kum wathi, wena ungumshumayeli wevangeli. Andisoze ndiwulibale lamhla ehotele Tree Linden ngentseni yangomvulo. Awunayilibali imihle enjalo, ininzi. Banintsi abanocinga ukuba ndiyalibala kodwa abo ngabantu abanesazela esingalunganga kubo. Kodwa elona nqaku libalulekileyo liza kuza xa ndeva ilizwi lenkosi ngamandla, ngamandla angaphezu koba usivela ngoku egumbini. Ndandingalelanga, ndandimile, ndandivule ifestile nekhethini ndijonge phandle. Emva koko imihle enethayo enemvula kwabakhona isibhabhaka esiblue esilihlaza. Kwaqala umhla omhle, umhla yayingumhla wayibekwe inkosi. Ndajonga efestileni phezulu ngasekunene kwavakala ilizwe elikhulu lenkosi, mkhonzi wam, ixesha lakho kwesi sixeko lizawuphela. Ndiza kuthuma uye kwezinye izixeko uba uvakalise ilizwi lam. Noba uyakholwa okanye awukholwa, ngokuvuthuza okunye ndawa enxele, ndawa ngenxele lam ndalala emhlabeni. Izimvo zomzimba wam zimkile ndingakwazi ukushukuma ekuqaleni. Emva koko nje kakuhle ngamagxa am amandla aye ebuya, abuyele ixesha ngexesha ndinokuma. Emva koko kwakhona ndajonga ifestile ndathi, Nkosi, abayi kundimamela, banako okuninzi, baneento zonke ngokuninzi. Ndiye ndakuthetha nje oko ilizwi lenkosi lathethwa okwesibini, mkhonzi wam, liyakufika ixesha apho baya kumamela. Gcina ukutya kuba kuza indlala enkulu, wena uya kuma phakathi kwabantu ubanike ukutya. Izinto ezimbalwa ziye zatshiwo njengoba yokugqibela, musa ukumisela amabandla kwaye ungapapashi incwadi yaculo ngokuba lo ngumqondiso wehlelo. Kodwa masiye kweyona ndawo eyokugcina ukutya nokukhupha nendlala. Abazali bethu Ruth noSmit bangapha baselapha basukele kwela xesha abakhumbula yonke into. Phakamisani izandla bangapha baselapha bezingaphi izandla. Ngakuhle uba ninoma kodwa sizithetha kakuhle izinto kwaye sinyanisekile ngazo. Sakugcina ukutya kwasemhlabeni, sakugcwalise holo ngazo zonke izinto. Nazi kakuhle uba ingxaki yayiseBerlin apho amatanki aserussia ayijongene namatanki asemelika. Ndacinga ukuba kukhona intshukumo ezakwenzeka kwilizwe lethu ngo-1945 kodwa zakwenzeke nto. Ndaba nje ngokungenakwenza nto okungqalileyo. Awunakuqonda ukuba umntu uziva kanjani kwithuba elinjalo. Ndandingasafuni ushumayela, ndandingasafuni uphila nje, ndandingasafuni nto. Konke ndandikufuna impendulo eyayivela kuThixo. Soze ndiwulibele lamhla. Yayingu-Helmut Paske owaza kum wazisa neegilta eziyi-1,200 zeDutch. Ndathi ndithini ngako, wathi uba wazi namhla mhlawumbi uzawukwazi ingomso. Oku ndingakutsho nje ubungqina, emva kotshintshisana ngezimali yayilixabiso letikiti lokuya eKentucky. Uhambo lwalulude kwaza ithi kaDisemba ngo-1962 engasoze ndiyilibale. Sasihleli kwitafilenye nabazalwane bonke. Umzana uBranham wayehleli ngapha kumzana uFrank. Sasihleli esithebeni esinye nabazalwane abane. Umzana uBranham ehleli ngokujongene nomzana uFrank. UFred Southman ehleli ngokujongene nomzana uBanks Wood. Sihleli izinto zathethwa ngokuba ndingenakulinda. Ndathi nje, mzana uBranham, ndifuna ukubuza into. Ngela thuba waphakamisa isandla sakhe sangake kunene kancinci nje wathi, mzana uFrank, yanga ndingakuxelela into inkosi eyithethileyo kuwe. Emva koko waphinda ilizwe emva kwelizwe, umqolo emva komqolo. Ndandingenakuthetha nto nje nakanye, ndandiphelelwe njengamazwi. Sukela kwelaa thuba ndandingasakwazi nobuza umbuzo. Emva koko waqhubeka wathi, mzana uFrank, awuzange uqonde kakuhle oko inkosi itshiloyo. Wena ubucinga uba kukhona indlala yasemhlabeni ezayo waze wagcina ukutya komhlaba. Waqhubeka wathi, uThixo uzawuthumela indlala yokuva ilizwi lakhe. Ukutya ekumele ukugcine lilizwi elitshiliweyo nguThixo ngeli xesha. Wongeza wathi, linda ngokukhupha ukutya ude ukufumane konke ukuhamba nako. Khumbula kwakungoDisemba oko ngo-1962. Umzana uBranham wabizelwe ekhaya ngo-1965 kaDisemba. Emva koko ndandisazi balifikile ixesha ukuba sithabathe ilizwi elityhilwe nguThixo kulo lonke ihlabathi. Ulungiselo lwam, ulungiselo olusongwe ngodidi olubini ukuvakalisa ilizwi nokuvakalisa ukutya okugciniweyo oko uThixo akuthembisileyo kwibandla ngeli xesha. ukuvakalisa lonke icebo likaThixo. Ndijonge ixesha lindenza uba ndide ndishukume kakhulu, benokungcangcazela okukhulu ngaphezu koku. Manditsho oku ngokufutshane, thethile nje nomzana uBranham imihle embalwa eyadlulayo, ilifu lavele lingummangaliso lehla walibona uba livelaphi. Entshona empuma kwaseTucson, Arizona ngokucacileyo, kanye indawo apho elifu beliya kuhla khona, wabona ukuba kukho izithunywa ezisixhenxe zingumfanekiso wepiramidi kwelaa lifu. Wabona esasithunywa nge-22 kaDisemba ngo-1962. Ngoku nge-30 kaDisemba washumayela intshumayelo uba leliphi na ixesha mhlekazi, wabalula izinto njengoba zibonakalisiwe kuye. Oko kweze nge-28 kaFebruwari ngo-1963. Oko xa kwenzekayo ngenyaniso, ndandisendixelele umzana uBranham ukuba uzawusuka eJeffersonville athuthele e-Indiana, eTucson, eArizona ngoJanuwari ngo-1963. UFred Softman nabanye abazalwana babemkile baya phaa nomzana uBranham. Ngoku babeyozingela, umzana uBranham wathi, hamba indlela yakho, siyawuhlangana khona ngokuhle. Kwenzeka ukuba ilifu lihle, umzana uBranham wayegutyungelwe lelaa lifu. Uthi ndazibala izithunywa zosixhenxe, izithunywa ezisixhenxe zazithetha okukhulu kum kunezi, lena yesixhenxe yayithetha okukhulu kunezi zisithandathu. Phayana weza nenkcukacha ephangaleleyo, ndeza nomqondiso kum, umqondiso eJamani ngumqondiso. Ngo-1963 ke-19 ka-April elif kwiphepha lokuqala alinika ukucacisa kuhamba ngolu hlobo ukuba akunakucaciseka uba kanjani ilifu lithi lime lenze ithinzi olwalo lo hlobo. Lali 26 ubuphezulu ngokwemayile. Oko wakufumana kuLife magazine, enye yemagazini ezingosaziwayo kwelaa cala laseMelika. Ugqirha uJames uMacdonald, indoda eyayinemifanekiso engaphezu kwe-8 yabantu yena uqobo lwakhe kwiyunivesithi yaseTucson, kwathatyathwa imifanekiso eyathathwa kwiikhilomitha eziyi-300 ukuba kude kwazo. Uba ujonge kunene ungabona ubuso benkosi phakathi kwelifu. Wayixelela buyela eJeffersonville kuba ixesha lokutshila amatyuni asixenxe lifikile. Zintanda, kukhona okunintsi okungatshiwo ngako oko. Asilandelanga zintsomi zabuqhinga. UThixo ophilileyo uzithilile kwixesha lethu njengophilileyo, kwaye siyavuya ngako oko kuba umsebenzi ungenziwa nangubani, kodwa xa uThixo ewungqinela ngoku yenye ke ngoku into xa ilolo hlobo. uThixo uqinisekisile nje uba sizawubona emva kwexesha kwifilimu endiyixolisayo ngoku malunga nembonakalo yayo. Urekhodo lwenzeka ngokunye ukuhlwa, elinye icala lenzeka ngokunye ukuhlwa. Kokubini kwakubanjelwe eWashington DC kodwa ingcono ngoku imbonakalo namhla kunakuqala kwimihla yokuqala yokurekhodwa kwayo. Kwayengu-amateur owayerekhoda, andifuna ukunyelisa ukuba yayindim kwakunokuba kubi ngaphezu koku. Okona kubalulekileyo kum yindawo yesibini. Xa umzana uBranham ngesipho sesitshilelo xela abantu ukuba bavelaphi, banantoni, baxele iinkcukacha. Olu yayilulungiselo lukaYesu Kristu wayexela uPetros ukuba wayengubani, utata wakhe yayingubani. Wayenokuxela abafundi, hambaniye kwisixeko phane udibana nendoda ethwele amanzi nimxelele uba endlini yakho uthi umfundisa kuyigcinela khona iPasika. Unokumxelela uPetros athi ya elwandle phose lobe intlanzi yokuqala oyifumeneyo, thatha ishekele uyohlawula irhafu, hlawulele mna nawe. Ngoku wayenothi kumfazi equleni, unokuthi kumfazi equleni ubunamadoda amahlanu, indoda onayo ngoku ayiyo indoda yakho. Wayesazi iingcinga zentliziyo, yiloo nto oyayikhubekisa abafarisi kwakumele ukuba bengumprofeti, ngoba uMoses wathi umprofeti ofaniswa nam ufana nam uthi kuyakunivusela phakathi kwabazalwane benu. Ababhali bathi unobhele uzabhubhe ngomtyholi ngokunjalo. Konke yayingumqondiso kaMesiya. Isithunywa senkosi samxela nto umzana uBranham ngoMeyi nge-7 ngo-1946 wacaphula izibhalo kuyohane chapter 1 kuyohane chapter 4 kumzana uBranham, wamxelela ukuba ngela xesha le miqondiso yenzeka ukuba yaziwe kaMesiya kumaSirayeli kodwa ingeyo yentlanga, kodwa ngoku neentlanga ngoku ivangeli ifikele naseziphelweni zentlanga phambi kokuba ibuyele kuSirayeli. Bazalwane nodade, bahlobo, asikho lapha ukuba sizodlala intshumayelo, sizodlala inkonzo okanye inkolo, silapho uba sizonixela inyaniso, sinixele ngako oko uThixo akwenzileyo nakuthembisileyo. Ngokunjalo siyabulela ukuba asishumayeli mzana uBranham okanye asishumayeli Paulus okanye uPetros, sishumayela uYesu Kristu. Kodwa siyavuya uba iNkosi yayinamadoda anjalo kaThixo kwisizukulwana sethu. Kwaye ndiyavuya ukuba ndisenemibhalo eyi-27 kusukela kunxumelelwano lwam oluyiminyaka eyi-10 nale ndoda kaThixo endandiyazi, ndandiyithanda indoda yakwaThixo njengokuba ndandisesingcwabeni sayo. Ndiyitshilo kanye eZurich ukuba ayikhona amadoda amakhulu kwimbali yebandla kakhulu kwimihla yokubuyiselwa kwezinto, kodwa azange libekho ulungiselo olunamandla ngolo hlobo. Akho namnye kubo uYohane 14 verse 10 uthi imisebenzi endiyenzayo nani niyakuyenza nengaphezulu kunale ndiyenzileyo, ngokuba ngenxa yomyalelo ongqalileyo. Umzana uBranham waphawula izibhalo ezimbalwa ngokukhethekileyo uMahebhere 13 verse 8. UYesu Kristu unguye izolo nanamhla naphakade. Ngokunjalo uYohane chapter 5 verse 19, unyana akanakwenza nto kukuphela oko akubona uba uyise kwenza, wenza kanjalo nonyana. Kubhaliwe uYohane 5 verse 19, inkosi yethu njengomprofethi wathetha okwakudingeka ukuba kuthethwe. Zintanda, uPetros wayengenalulungiselo njalo, Paulus wayengenalulungiselo njalo, lulungiselo olukhethekileyo lokuzisa phambi kwebandla ngoku ekupheleni, ukuba uYesu Kristu nguye ngenyaniso izolo nanamhla, kwaye siyabuyisela kukholo oluphilileyo, ukholo olwathi lwaziswa kuba ngcwele kubo bonke. Lulungiselelo olukhethekileyo ukuzisa phambi kwebandla apha esiphele, phambi kwesiphele, ukuba uYesu Kristu ngenyaniso unguye izolo nanamhla, kwaye siyabuyisela kukholo oluphilileyo, ukholo olu lathi kwalanikelwa kuthi xa amaxesha angamawakawaka imihlangano yayibanjiwe apha, amaxesha angamawakawaka sixelelwa ngokwesithilelo oko abantu ukuba bangobani, bavelaphi, banantoni. Abantu umzana uBranham ongazange wababona nawe ungayizama uba ungakwazi ukuwenza oko, ungayizama. Akekho umntu onako ngaphandle uba akunikwe nguThixo. Kwaye siyabulela kakhulu enkosini, soze ndilibale lacawe endandiqhuba iiyure ezinintsi Xebe, ndakhala iiyure njengendoda kwakukanye nje bomini bam, andinantloni uzokutsho xa ndandibukele ngamehlo wam xa ulungiselelo lwaluqhuba. Ndalila hayi kuphela emhlanganweni kodwa nasemva koko ndisithi, oh Thixo, uthembekile unjani ukuba usisikelele ngolu hlobo. Uba ndandingaqondi yonke into ngela xesha nam, kodwa ndandisazi kakuhle ukuba le ndoda yindoda eyinyaniso kaThixo. Xa ndeva ukuba uvakalisa uThixo omnye oyinyaniso owafa egameni lenkosi Yesu Kristu, wabeka iinyaniso, Xebe evakalisa uThixo omnye oyinyaniso, bhaptiza egameni lenkosi uYesu Kristu. Inyaniso zeBhayibhile zibekwa phezu kwesiphatho sibani. Andivuyi kuphela ngolungiselelo kodwa nangenyaniso yoba ikhona indoda esetyenziswa nguThixo ukuba kwakhona ibeke uvakaliso kulizwe lonke, hayi kuphela kwisixeko esinye okanye kwilali enye okanye kwidolophu enye, kodwa kulizwe lonke. UThixo wandinika inyhweba yokuba ndibone, ndibe namava ngayo le ndoda. Kakuhle kakuhle ndifumene ndinamava noThixo ngayo ulungiselo lwayo, hayi kuphela mna kodwa nabaninzi nathi bazayo nodade bazintanda. Nditsho apha kule ndawo ukuba asikho laba sizozukisa mntu, kodwa siyambulela uThixo uba uye wathumela kwisizukulwana sethu indoda, njengoba kubhaliwe ngoYohane, kwavela ndoda ithile ethunywe ivela kuThixo igama layo lalinguYohane. Ukuba wawunobuzo Oral Roberts, uBilly Graham, abanye abavangeli, xa uThixo wababizayo akho namnye kubo owaziyo, kodwa le ndoda yayisazi umhla neyure nomyalelo uThixo awamnikayo. Siyavuya ukuba sifunde ngako, ukuba sazane nako oko, sikholwa uba iNkosi izaba nendlela ngathi kuthi sonke, kude kube sekupheleni, kude kusuke ekukholweni sifikele ekuboneni. Le minyaka idluleyo ibiyiminyaka ekhethekileyo, kukhona umhla ndenyuka kakhulu kum njengokuba ndisemehlweni otshaba, ngokuba ndingaphambili emgceni, kodwa siyambulela uThixo othe wandithwala. Ndiyakunibulela nani ngayo yonke imithandazo, ngayo yonke ukungenelela, nangayo yonke inkxaso ukuxhasa umsebenzi kaThixo. Yanga iNkosi inganivuza isenze sibe banye naye nomnye komnye, yenze isithembiso sizaliseke. Kwelinye icala sisondele kwixesha elizukileyo, kwelinye icala nditsho mhlawumbi ixesha elizaba lelentshutshiso nohlazo, kodwa into eqinisekileyo kukuba nokuba irhamncwa livula umlomo ukuba litye umntwana oyinkwenkwe ozalwayo, aliyi kuphumelela, ngokuba kubhaliwe wathatyathelwa kuThixo nakwitrone yakhe. Malibongwe lizukise igama leNkosi uThixo wethu, sibulela kuye nangendlebe ezivayo nangeminyaka ezayo. Akho mntu waziyo uba lingakanani ixesha. Masilonge senze ngaphezulu kunoba senzile ngoku, ithi iNkosi ibuye. Yanga kungafika ubusuku apho kungayo kusebenza mntu. Cinga ngoku sele sifikele kuyibuleleni iNkosi, sithandaza, sinika imbeko ngakonke athe wasenzela kona, nangenxa yamawaka waka ngenxa yobaba lwakhe. Kuye mayibe luzuko lonke ngoku naphakade, masimeni yizamzana uRus. Nkosi kasawuqala lo nyaka, Nkosi bulela kuwe, sinamava ngobaba lwakho. Thixo thembekileyo, siyakholwa izwi lakho, sithembele kuwe ngenhliziyo yethu yonke nakulo nyaka umtsha. Nkosi, Nkosi sikelela abantu bakho, sikelela abantwana bakho, sisikelele sonke Nkosi, sime nelizwi lakho kuze silikholwe izwi lakho. Nkosi unike unceba, siyakuthandaza, siyakudumisa. Yamkela imithandazo nemibongo egameni likaYesu. Amen. Siyakudumisa, dumiseka Nkosi, usukele ephakadeni ya ephakadeni. Yanga igama lakho lingadunyiswa lizukiswe. Imibulelo nozuko imbeko egameni lakho. Hallelujah. Hallelujah. Zintada masicule sonke ichorus. Sicule ngenhliziyo yethu yonke. Sinikuzuke enkosini yethu. Ngoba kubhaliwe. Ufanele ukuyithabatha incwadi. Uwatshila amatywina imvana eyahlatshwayo kuye. Sinika uzuko nendumiso. Sicula ufanele, ufanele. Usichilelo 5 verse 2 it kubani ofanele ukuba ayivule incwadi ukuba awatshwitshile amatywina ayo ngoku ithi kuverse 5 omadoda amakhulu wathi kuthi Musa ukulila uyabona ingonyama yesizwe sakwaYuda ingcambu kaDavide ikweyisile ukuyivula incwadi nokuwanqika amathuna ayo asixenxe. Verse 9 uthi avume ingoma entsha isithi ufanele ukuyithabatha incwadi nokwavula amathuna ayo ngokuba wena waxhelwa wasithenga ukuba sibe ngabakaThixo ngalo igazi lakho siphuma kuzo zonke izizwe nelwimi nabantu neentlanga. Wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixo wethu sasiya kuba ngokumkani phezu komhlaba. Alidunyiswe lizukise igama lenkosi. Masize sithembeka enkosini sithandazisane. Hayi ukwenza ububi omnye komnye kodwa masithandazisane simelane. Kakhulu kum kukhona izigqibo ezikhulu ezingaphambili. Nami ndiyakunindikhumbule emthandazweni. Nithathe imibuliso nise kuyo yonke kulo lonke ilizwe kuyo yonke indawo. Nibulise bonke abayithandayo inkosi. Bathandayo ekubonakaleni kwayo. Abakholwayo kuyo. Abamlandelayo ngokuthembeka. Sime sonke. Senze oko sinako. Ide inkosi ibuye. Malidunyiswe igama lakhe.